كان هو واشنطن لانتا في الصومالي جيدا عد في او اي واتكاد جيستان موجودها قابن يهيرر كفمية ذا اي مقالوين كقار عالم كوردان نوحاد نقال السعوتان بوغين في او اي صومالي دات كام صباح ونحسن لقي السيال دمانتين بمالك استو اجوبتان وارور نمي سنينة لوي لباعتنك بشف براي سنة كالبوضة كوني كوي لباعتنك ساعد افريكا دو بري والحلي يباركي ارور نمو واشنطن واتبنكي يباركي هبئي نمو إذا عدى ساكي عالم كو حايدين سوجيدين يا سهر عيد لنور يعني وقا فلسطين أحمد إيمان
بما شاء الله شان تقفي مرتيني كل متان كور قضاء هل قفت أني سوحي ونحيسا لبعطان إلى صدوني سقال صرا نأفر تقفو كرن وددد أدو ذو نحن سنة إيكويت عالدة إسبتال كدتكو إيكو إيمانا يعني واسوالا دو قيم المدن منتي وحا إسبتال كمرتيني سوقار وحالة دتكو دقات قراب ويهين oo waqti badan ku soo qaatay isbitaalka gaarka loo leeyahay
kaas waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yusuf Ahmed Jalaluddin oo ka waramay xaaladda bukaanada isbitaalka Martini wareysa ayaanu idin kaga heynaa qodobada kale ee daacadnu ku maqli doontaan waxa kamid maalinta afka hooyo oo laga xusay meelo badan oo dunida ah hoos u dhac ku yimid faafitaanka xanuunka COVID-19 ee dadka talaalka qaatay iyo qodob kale markii hore sawirkii caalamka waxa noo haysay sahar ciid lanu dalka Mareykanka ayaan wali lagu guuleysan in ardaydu dib ugu noqdaan dugsiyadii waxbarashada iyadoo wali xanuunka coronavirus oo halis ku hayo guud ahaan dalka Mareykanka warbixin ka soo baxday aqalka cada hadii shalayto ayaa lagu sheegay in la qorsheynayo in dhamaan ardaydu ay dugsiyada si buuxda ugu noqdaan bisha April ee soo socota madaxweyne Joe Biden ayaa Congresska Mareykanka ka dalbaday inay u ansixiyaan miisaaniyad lacageed oo dhan ku dhawaad 2 trillion oo dollarka Mareykanka ah oo wax laga qabanayo saameynta xanuunka coronavirus lacagtaasi oo 130 bilyan oo kamida loogu talagalay in iskuulada lagu caawiyo aqalka wakiilada ayaa qorsheynaya inay cod u qaadaan ansixinta lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu dalbaday waxana la rajaynayaa in labada aqalba ay si buuxda u ansixiyaan bartamaha bisha March ee fooday nagu soo haysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya ayaa ka badbaaday weerar lagu qaaday gaarigii uu saarnaa iyo baabuur kale oo la socotay axaddii shalay wasiirka ayaa la sheegay in weerarkaasi lala beegsaday isaga oo dhex socday magaalada caasimadda ah ee Tripoli xilli uu ka soo laabtay socdaal uu ku tagay gobolka uu ka soo jeeday ee Jansuur oo isaga iyo wafdi la socday ay u tageen hawlo la xiriira shidaalka halkaasi laga soo saaro ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen laba ka mid ah raggii weerarkaasi geystay mid kalena ay dileen wararka ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay inaanay wasiirka wax dhibaato ah ka soo gaarin weerarkaasi balse mid ka mid ah ilaaladiisa uu ku dhaawacmay xabadii lagu furay baabuurta sahr ilaa nuro warka caalamka noo soo jeedinaysay halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington
meelo badan oo kamida dalka Soomaaliya waxaa ku fidaya xanuunka COVID-19 iyadoo xildheerayaasha caafimaadku ay ka cabsi qabaan inuu yahay nooca cusub ee coronavirus ka ee sida degdeg ah ugu faafaya bulshada dhexdeeda kaas oo lagu arkay dalalka Britain iyo Koonfur Afrika hadaba waa sidee xaaladda bukaanada adeeg intee leeg ayay heli karaan bukaanada taga cusbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Dr. Cabdirasaaq Yusuf Ahmed Jalaluddin oo ah agaasimaha cusbitaalka Martini ugu horeyna waxa ay weydiisay sida uu xanuunkani u fidayo iyo tirada dadka uu ku dhacay 24 saacadood ee la soo dhaafay
24 saacadood ee wasaaradda caafimaadka waxay soo saartaa warbixin joogto ah dalka oo dhan ee xanuunka waxaa laga helay ku dhawaad 260 qof iyadoo 255 qof oo dadkaasi kamid ah ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir marka xanuunka runtii maalintii ka dambeysay aad ayuu u kordhayaa 24 saac ee ugu dambeysay 8 qof ayaa runtii u geeriyootay xanuunka
oo isbitaalka ku geeriyootay Martini
maya isbitaalka Martini kaliya kuma isan geeriyoonin sidoo kale xaalada hadalka oo dhan waaye isbitaalka Martini dadka meed ahaa coronavirus ku geeriyooday waa 5 qof 24 saac ee ugu dambeysay
marka bal dadkaasi da' nuuca ah isugu jiraan xaalada sidee ahay isbitaalka ku soo gaarayaan
dhimashada 5 qof ee Martini ku dhimatay ka warqabaa hal qof da'diisa waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39 sano 4 qof oo kalena waa dadka da'doodu 60 sano ee ka weyn xaaladda isbitaalka dadku ay ku iimaanayaan waa su'aal aad u qiimo badan runtii. Waxa isbitaalka Martini soo gaaro xaalad dadkooda aad garaab u yihiin oo waqti badan ku soo qaatay isbitaalada gaarka loo leeyahay. Waxaana loo keenaa iyaga oo heerka oksijiinkooda uu intooda badan uu hoos uga dhacay konton oo ay xaalad gabaabsi tahay. Qaar waxaana loo keenaa iyagu intubated ah oo intubation loo soo sameeyey oo isbitaalada private-ka loogu soo sameeyey. Dadkaas oo ku jira xaalad end stage ah, xubnahooda qaar failure ku dhacay, culays badan iyo dhibaato weyn lagala kulmaayo inta la maareeyo ayay yimaadaan. Waxaana isbitaalka loo soo xigsanaa loo keenaa waa maadaama aan leenahay adeeg ICU ah oo free ah oo qalabka iyo adeega iyo dhakhaatiir takhasus kale joogta ay bixinayaan kulli ay lacag la-aan yihiin ayaa dadku xilligaas garaabada ay imaadaan oo survive garoobay. Hadda inta crisiska nagu soo laabtay bogsooday oo isbitaalka baxa ayaa jira shalay oo keliya oo sabti ah 20-kii bishii waxaa isbitaalka laga fasaxay 15 qof oo ay xaalad aad u liita wad soo galay oo kulligood oxygen dependent ahaa. 15-kaas qof 10 kamida ICU ayay galeen oo ventilators iyo sabab loo isticmaalo qalabka caawiya neefsiga.
Awoodiina aad ku adeeg caafimaad ugu fidin kartaan dadka baahiyahaasi qaba intee la'eg tahay? Ilaa meeqa qofaa oxygen siin kartaan? Mise jiraan wax caqabado ah oo idinka haysta dhinaca oxygen-ka kale?
Waa sax, isbitaalku wuxuu horta capacity-giisa la-eg yahay waa 150 sariir waaye oo ay 20 kamida tahay ICU-ga. Culays weyn oo ciriiri ah wuxuu naga jiraa xagga helidda oxygen-ka. Isbitaalku waxaa taalo warshad yar oo aan laga dhaamin karin haamaha cylinder-ka ah. Isbitaalku ma laha pipeline system limitation keena waa jecelnaha inaan bulshada la wadaagno oo warshadda inta dhalisa tubooyinka oxygen-ka siisa oo bukaan kasta sariirtiisa ugu xiri karto ma qabno oo infrastructurally ahaan dhisma ahaan isbitaalku ma samaysna. Warshadda oxygen-ka waxay supply siin kartaa ama ay gaarsiin kartaa sariiraha ICU-da keliya, laakiin waxaa loo baahan yahay bukaanada kale in loo soo daabulo haamanka cylinder-iska oxygen-ka. Culays baa marka wuxuu naga jiraa logistic ah helidda oxygen-kaas mararka qaarkood capacity-ga isbitaalkooba darteed iyo haamankaasoo u baahan in warshado fogfog magaalada laga soo qaado. Laakiin waxaan rabaa inaan bulshadan u xaqiijiyo adna kuu sheega dadaal 24 saac ah ayaa socda hadda oo aan kula hadlayo oo saqdi dhex habeenkii lagu dhow yahay waxaa oxygen laga soo dalaa magaalada banaankeeda meel ceelasha biyaha la yiraahdo maadaama warshad xamar ku taala cilad ay ka jirto si bukaanka u survive garoobo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cusbitaalka Martini, wuxuu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Subax wanaagsan akhyaadkana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna Jigjiga. Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu qabtay xuska maalinta afka hooyo oo sanad walba la xuso 12-ka bisha Februari. Waxaa faahfaahin arrimahaasi ku saabsan magaalada Jigjiga nooga soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Afku waa jiritaanka iyo aqoonsiga ummadeed. Haddaba waxaa xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga lagu maamuusay xuska maalinta afka hooyo. Xuskan ay ka soo qayb galeen xubno ka socday mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameedka, iyo bahda suugaanta dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaana munaasabadani hadalla muhiim ah oo ku saabsan afka hooyo ka soo jeediyey wasiirka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida, Ilyaas Abiib.
February 12-keeda sanad walba waxaa loo hasteeyey in la maamuuso munaasabadda caalamiga ah ee maalinta afka hooyo, taasoo guud ahaanba ahmiyad gaara ugu fadhida dunida, gaar ahaan bahda waxa weeyaan ku hadashaa luuqadda af Soomaaliga. Munaasabadan waa heer caalami, waa munaasabadii 22-aad marka aan eegno geyiga Soomaalidu ay degto ama bahda ku hadashaa luuqadda afka Soomaaligana waa munaasabadii 15-aad. Luuqadan markaynu eegno bulshada Soomaalida ahmiyad gaara ayay ugu fadhidaa. Dhaqanka iyo afka hooyo waa lafdhabarta jiritaanka iyo aqoonsiga ummadeed. Ummadi waxa ay jiraysaa marka ay ku far adeegto dhaqankeeda iyo afkeeda hooyo, haddii kalese waxaa meesha ka baxaysa jiritaanka ummadaada.
وكان وزيرك حفيز كالنغن كي دلحيز كالدولة ديقاك الصوماليدا إلياس أبيب ومركة التلمامية لباتوين كهيستا أفكه هي أف صوماليقة يدو قيستا كالأوشيغي إن أي وذان قرشيال مركاسي لغوه رمرينيو أفكه هيو
حدنا لباتوين فربضان أياتشرا وهيستا أفكه هيو لباتوين كاس أو كالبحا كهذا الكهدية النغطو يقرار الكهدية النغطبة حضر كيسا بلشديني أمرك أي حد ليان إن أديك سنة يو إن إريو قلاد وأن هين كي وحويان إن والهين يأفكه يو كاسو إسلام أمرك أنا ماشي كسائر يا أما بركعنا يا إريدي إن والهين يأف سوماليا سدوا كلا وحويانا دبات أي كترتا نام كأما قرالك وحرفيه لما اللاب مي أنت بدن تدكو أين السيدي أين الأوضاع من برشدو
waxa madashi xuska ka soo jeediyay boo ka hadlaya ahmiyadda afka hooyo af Soomaaliga maxamed maxamuud oo ah hormuudka macadka afka Soomaaliga ee jaamacadda jigjiga
buugan waa buug uu qoyaanka ugu hiiliyay bulshadiisa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshadeena dawladda ee Soomaaliya waa buug u baahan in si buuxda loo isu barbar taago oo bulshada loo gaarsiiyo waxaan ku soo gabagabeynayaa qoraalka muhiimadda uu leeyahay horumarinta afka iyo halabuurka dadkeeni hore waxay yiraahdeen wixii la qoraa qurumahade wuxuu hadal qiimo leeyahay
isku soo wada duuduubo xuskan afka hooyo ayaa waxa laga xusay heer caalam markii 2020aad iyadoo ay xusayaan markii 15aad dadka ku hadla afka Soomaaliga maxaa Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan sanad kasta 20ka bisha Febraayo waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah afka hooyo warbixin ay soo saartay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan afka dhaqanka iyo taariikhda ayaa lagu sheegay in ay dunida jiraan 700,000 oo luqadood oo lagu hadlo halka 504,000 luqadood ay dhinteen wixii ka dambeeyay sanadkii 1910kii 1705 luqadood oo kalana ay qarka u saaran yihiin in ay dhintaan marka la gaaro dhamaadka qarniga aynu ku jirno. Sahra Cidla Nur ayaa warbixintan ku eegaysa halka ay asal ahaan ka timid xuska maalinta caalamiga ah ee afka hooyo iyo kaalinta luqadda Soomaaligu kaga jirto afafka loo baqayo in meesha ay ka baxaan.
Xuska maalinta afka hooyo oo noqday maalin caalami ah oo dunida dhan looga dabaaldego afafka ay cid walbaaba gaaro leedahay ayaa soo bilowday sanadkii 1912kii xilligaasi oo la sheegay in dadka u dhashay waddanka haatan loo yaqaan Bangladesh oo xilligaasi ka tirsanaa dhulweynaha Pakistan loona yaqaan bariga Pakistan lagu adkeeyay inay isticmaalaan oo kaliya luqadda Urduga oo ahayd luqadda waddankaasi lagaga hadlo dadkii bangaaliga ahaa ayaa ka biyadiiday balse cadaadiska ay ku hayeen ciidamada amaanka dartii dadka badankoodu may sameeynin wax banaan baxa balse 22kii bishii February sanadkii 1912kii ayay ardaydii dhiganeysay jaamacadda Dhaka ay bilaabeen gadood iyo mudaharaad iyagoo ku dhawaaqayay waxaanu ku hadlaynaa afka iyaga hooyo isku dhaca ka dhaxdhacay ardayda iyo ciidamada amaanka ayaa keenay in mushkilada haysata lagu baraarugo talaabadaasi waxay keentay in qaramada midoobay ay hirgeliyaan maalinta caalamiga ah oo dunida oo dhan lagu dhiirigeliyo adeegsiga iyo ku hadalka afka hooyo ee cid kasta gaar u leedahay hase yeeshee hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ayaa sanad walba soo saarta warbixin ay kaga digeyso luqadaha dunida lagaga hadlo oo si dabar go'aya iyo kuwo haatan dhintay oo aanay cidiba ku hadal ku dhawaad kala badh luqadaha dunida lagaga hadlo ayaa la sheegay inay ka jiraan wadamada ku yaala qaarada Aasiya tiradaasi oo lagu tilmaamay inay tahay 2269 luqadood balse ku dhawaad 400 luqadahaasi ayaa UNESCO ku sheegtay kuwa qarka u saaran inay meesha ka baxaan dalka India oo lagu amaanay inaanu lahayn luqad gaar ah oo loo aqoonsaday inay tahay luqadda dalka lagaga hadlo ayay ka jiraan luqado aad u tiro badan balse waxaa jirta luqad ay ku hadlaan 4 qof oo kaliya luqadaasi oo loo yaqaan Koro hay'adda UNESCO ayaa ku tilmaantay in dabar go'a ku yimaada luqad ay sabab u tahay arrimaha kala ah qaxootiga saboolnimada iyo shaqo la'aanta arrimahaasi oo keena inay dadku ka tagaan dhulkooda hooyo kuna qasbanaadaan inay bartaan luqado kale si ay dalalka ay tageen ugu noolaadaan ama ay shaqo u helaan. Soomaalida oo in ka badan 30 sanadood qaxooti ku ahaa wadamada ku yaala qaaradaha kala duwan ee dunida ayaa badi caruurti ay iyaga oo yaryar qurbaha la yimaadeen ama kuwi ku dhashay aanay ku hadlin af Soomaaliga. Macalin Saciid Saalax Axmed oo culuunta afka Soomaaliga iyo dhaqamada qaarada Afrika ka dhiga jaamacadda Minnesota ayaa sharaxaya dhibaatada ka haysata Soomaalida qurbaha ku nool inay caruurtooda baraan af Soomaaliga.
Waxaa loogu bixiyay afka hooyo ee cid waliba guriga kala timaado, guriga ka sukow qofkii guriga siduu ugu bilaabay ama ugu bartay kadib bulshuu dhexgalaa, bulshaduna af kaley ku hadashaa. Iskuul buu tagaa, iskuulkuna af kale oo aan af Soomaali ahayn oo kiisi ahayn buu ku hadlaa. Noloshii waxay ku xidhan tahay waxa la yidhaahdo meel walba af qaalib ah bay leedahay oo dominant language, qofka laga doonayo inuu ku shaqeeyo inuu wax ku barto oo ku heeran. Marka dadkii dhibta waxaa keenay marka afaf kale ay sida qaalib uga noqdaan kaagii, waanu qofku isu miisaaman siduu kiisiina u haysto, kuwa kalena uga faa'iideysto.
Warbixinta hay-adda UNESCO ayaa lagu sheegay in caruurta sida fiican ugu hadla luqadooda hooyo amaba wax ku barta inta ay ku jiraan dugsiyada hoose iyo dhexe ay u fududahay inay si sahlan u bartaan luqado kale. Marka la barbar dhigo ardayda wax ku barata luqad ka duwan ta guriga lagaga hadlo, Professor Mustafa Fayruus oo ah xeeldheere luqadda Soomaaliga ayaa sharaxaya muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay kobcinta afka.
Waxbarashadu kaalin weyn bay u leedahay afka hooyo. Tusaale ahaan, af Soomaaliga oo qofka Soomaaliga afkiisii hooyo ah, taasi waxay ka qayb qaadanaysaa in qof kobcinta afkii uu qofku ku hadlayay iyo tayeynta adeegsigiisa iyo sidii si xirfadaysan uu u adeegsan lahaa af Soomaaligaas waxay qayb weyn ka qaadanaysaa gudbinta dhaqanka iyo qiyamka bulshadu ay leedahay oo bulshadu ay qofkii u gudbinayso oo saas lagu dhaxalsiinayo. Dhinaca kale, dabcan afku waxbarashada iyo tacliintana qiimo weyn ba ugu fadhiyaa oo aqoonta ardayga yar waxbarashada hoose dhiganaya uu qaadanaya markuu afkiisa hooyo ku qaato tir ahaan iyo tay ahaanba sare u kacda. Waxaa kaloo qeyb weyn ka qaadanaya inuu afkiisa hooyo wax ku bartaa deegaameynta aqoonta oo aqoontu baranaya inay ku xidhan tahay bulshada iyo deegaanka uu degan yahay.
Kasoko Soomaalida qurbaha ku nool waxaa laga dayrinayaa habka qoraalka qada Soomaaliga ee saxda ah ee badi Soomaalida ku nool waddankii hooyo, iyadoo ay jiraan dhalinyaro qoraalka Soomaaliga u adeegsada ereyo aan ku jirin shibanayaasha af Soomaaliga. Soomaaliguna wuxuu sanadihii ugu dambeeyey ka dhex muuqdaa afafka ay hay-adda UNESCO ku darto kuwa loo baqayo.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
Xubiyaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in warbixino ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ay tilmaamayaan inuu isdhimay fiditaanka xanuunka COVID-19 ee dadka la tallaalay. Mr. Hancock ayaa sheegay in dadka cusbitaalada u galay xanuunkaasi ay sidoo kale ay yaraadeen marka loo eego bilowgii markii xanuunkani dilaacay. Dowladda waddanka Britain ayaa doonaysa in dhammaan dadka qaangaarka la tallaalo ugu dambeyn bisha July ee sanadkan. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe uu ku doonayo in lagu khafiifiyo bandowga madaqada England saaran maanta. Johnson ayaa ka hor kulan la yeelanaya golihiisa wasiirada si ay qorshahan uga wada xaajoodaan inta aanu u gudbin aqalka sare ee odayaasha maanta gelinka dambe. Maamul goboleedyada Ingiriiska ayaa iyagu leh awoodda ay ku maamulayaan qaabka ay u fududeynayaan bandowdaasi. Madaqada dowladda Scotland ayaa ka shaqeynaysa inay daabacdo qorshe lagu dabcinayo xayiraadda toddobaadka soo socda, laakiin wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa dadweynaha uga digtay inaanay sii qorshaysan fasaxa loo yaqaano Easterka oo ku beegan toddobaadka ugu horreeya ee bisha April. Wasiirka koowaad ee madaqada Weleska Mark Drakeford ayaa sheegay in laga bilaabo sabtida soo socota ilaa 4 qof oo 2 qoys ka soo jeeda ay wada jimicsan karaan. Waxaanu sheegay in ku sugnaanshaha guryaha laga bixi doono ilaa 3-7 gudahood, iyadoo ay u badan tahay in meheradaha muhiimka ah oo ay ku jiraan goobaha timaha laga jarto la furi doono. Waa war ay ku farxi doonaan dadka degan deegaanadaasi oo ay dhagahooda muddo dheer sugayeen. wasiirka caafimaadka ee waqooyiga Ireland ayaa ka gaabsaday in la dabcin doono xayiraadda ilaa bisha April iyo waliba fasaxa Easterka. Badooda iminka saaran deegaankaas ayaa ku eg 18-ka bisha March, laakiin waxay u muuqataa in lasii kordhin doono. Dr. Saahid Abdi Nuur oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa weydiiyey bal halka ay iminka xaaladdu marayso iyo in haddii dib loo furo mandaqada Ireland oo iminka xanuunka uu sii yaraanayo inuu soo laba kacleyn karo.
xaaladdu hadda waxay maraysaa coronaviruska guud ahaan aad buu soo yaraaday. Maanta waan kula hadlayo 10,000 wax ka yar baa laga helay oo qof coronavirus waxaana u dhintay 215. Waxa kaloo la ogaaday in dadka qaatay tallaalka in faafintooda xanuunku ay yar tahay. Teeda kalena hadda tallaalkii waxaa la tallaalay ilaa 17 million oo qof ayaa tallaalku uu marayaa. Dowladdu laakiin hore uma qaadi doonto lockdownka xayiraadahan saaran sababtoo ah hadda waxaa aad looga baqayaa ugu horeeya in noocii South Africanka ahaa kor nuqulkii South Africanka ahaa coronavirus inuu aad u faafo.
Xogayaha caafimaadka Britain ayaa warbaahinta Axadii u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay halka ay hawsha tallaalku marayso, laakiin waxa uu ka digay in kasta oo dadkii cusbitaalada xanuunka COVID-19 u galay ay yaraadeen, laakiin weli dad badan ay la ildaran yihiin xanuunka. Waxaanu ku celiyay inay dowladda ka go'an tahay dadka da'doodu tahay 50 jirka iyo dhammaan kooxaha khatarta u ah inuu xanuunku ku dhaco la tallaali doono ugu dambeyn 15-ka bisha April, dhammaan dadka qaangaarka ahna tallaalka la gaarsiin doono dabayaaqada bisha July. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa isaguna sheegay in qorshahani uu dadka u nugul xanuunka siin doono fursad wanaagsan, sidoo kalena ay dowladda ka caawin doonto in la fududeeyo bandooda iminka saaran dhammaanba mandaqadaha boqortooyada dalka Ingiriiska. waxaase laga warwar qabaa nuqulladan iminka bilowday inay iyaguna laba kacleyn samayn karaan iyo in kale. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Australia ayaa maanta si rasmi ah waxa uga bilaabanaya tallaalka COVID-19 iyadoo dalkaasi uu ka mid yahay wadamada sida aadka u xakameeya faafitaanka cudurka. Wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Baafa ayaa warkan nooga soo diray magaalada Melbourne.
Talaalka COVID-19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday waddankan Australia sida uu shaaciyay wasiirka caafimaadka dalka. Waxaana mudnaanta koowaad la siin doonaa sida uu wasiirku sheegay dadka jiidda hore kaga jira la dagaalanka cudurka COVID-19. Haddaba Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah waxgaradka jaaliyadda ayaa iiga waramaya qaabka uu ku bilowday talaalkan.
Sidaa la socotid Baafe, waxa weeye walaal, dalkan Australia shalay ayaa laga bilaabay talaalkii, waxaana lagu bilaabay mas-uuliyiinta sare ee dalka, ra-iisul wasaare u horeeyo, wasiirka caafimaadka ku xigo, dadkii dagaalkii labaad geesiyaasha ahaa ee taariikhda dalkan ku lahaa, magaca ku lahaa, ayagana shalay ayaa lagu bilaabay, waxaana ku xiga dadka oo dalkan safka hore ugu jira dagaalka ka hortaga COVID-19 ee ka mid yihiin nurses-ka, dhakhaatiirta iyo laboratoriga dadka shaqeeya, dadka baara, dadkaas oo dhan ayaa ayagana lagu talaaliyaa oo ku xiga.
Waxaa sidoo kale la talaali doonaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka oo Soomaali badan ay ku jiraan.
Marka waxaa ku xigi doona dadkaas ka mid ah dad Soomaaliyeed oo waxbartay oo ka mid ah kuwa ka shaqeeya meelaha dadka age-ka ay joogaan, dadka nurses-ka ee isbitaalada ka shaqeeya, dhakhaatiirta, dhammaan meelaha safka hore, laboratory-yada, dadka ka shaqeeya, kulli waa la talaaliyaa.
dadku cabsi badan kama qabaan talaalkan maadaama khubarada caafimaad ee dalkan ay xaqiijiyeen badqabkiisa.
Waxaan u aragnaa in maartay arrintan ay talaalka mid dowladda Australia aad uga fiirsatay, una sida muuqatana nooca ugu maarta adduunka loogu badan yahay ah. Marka waxaan qabaa in maartay arrintan dadka Soomaaliyeed fikir fiican ay ka qaataan guud ahaan. waxaana ku xigi doona dadka ay mardaacyada kala duwan ee dadkaas Israel ku nool marka waxa way Soomaalida waa inay arintaas saola socotaa
bulshada ku nool wadanka Australia ayaa lagu qiyaasaa ilaa 25 milyan waxana dawladdu ay sheegtay in talaalkan la wada gaarsiin doono kuwada ka weyn 18 jirka isla sanadkan la soo gabagabeyn doono adeega talaalkan
Baafe, talaalkan waxay qaateen dawladda Australia nooca ugu fiican waxayna qaateen 20 milyan oo doos kaasoo ugu talagalay in dalkan dadka ku wada nool lagu wada talaalo oo la dhamaado sanadka aakhirkiisa November December waxaana la doonayaa markuu sanadka dhamaado intuu la dhamaan in dadka Australia ku nool dal ay wada talaalo yihiin si looga gaashaanto talaalka cudurkan COVID-19 oo hawlihiisa meel loo saaro waxaana uu talaalkani wax ka taraya dibonalaynta ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqii dalka Australia muddadii sanadka ahayd uu ku wareersanaa ku jahwareersanaa oo dadku ay shaqaysan waayeen marka xagga dhaqaalaha iyo wax walba inay soo kabcaan wadankan caadi ku soo noqdo marka haddii ay dadka wada qaataan talaalkan waxaa lagu guuleysanayaa inay arrintan noqoto arrin dalkan uu mar labaad noloshii caadiga dib loogu soo noqdo.
Australia hadda noloshu bulshadu caadi ayay tahay waxay raadahana ma dul saarna laakiin waxaa la xadiday dadka dib dalka ugu soo guriyo noqonaya tiradooda. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Heesta halku dhigeedu yahay saw adigii maaha iyo fanaanadii Xaliimo Muuse Milano.
Dini dhigaystayaal waanaga intaa waxaan la socodsiinayaa Sahra Ciidla Nuuriyaniga ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. A call for a Monday general strike by demonstrators in Myanmar protesting the military seizure of power has been met by the ruling junta with a thinly veiled threat to use lethal force, raising the possibility of major clashes. A large crowd appeared again in the city center in Yangon, with protesters carrying photos of detained leader Aung San Suu Kyi and demonstrating against the military's takeover of the elected government. The call for a general strike was made Sunday by the Civil Disobedience Movement, a loosely organized group leading resistance to the army's February 1st takeover. Federal aviation regulators are ordering United Airlines to step up inspections of all Boeing 777s equipped with the type of engine that suffered a catastrophic failure over Denver Saturday. United says it is temporarily removing those aircraft from service. The announcements come a day after United Airlines Flight 328 had to make an emergency landing at Denver International Airport after its right engine blew apart just after takeoff. The National Transportation Safety Board said in a separate statement the two of the engine's fan blades were fractured, although the agency did caution that it was too early to draw conclusions about how the incident actually occurred. The head of the United Nations nuclear watchdog says that Iran will begin offering its inspectors less access, but will still allow the agency to monitor its atomic program. Rafael Grossi made the comments on arrival to Vienna on Sunday night. He was careful to say that there still would be the same number of inspectors there. This is VOA News. The head of the United Nations, a nuclear watchdog, again saying Iran will begin offering its inspectors less access. The United States now stands at the brink of 500,000 deaths from the coronavirus. A year into the pandemic, America's top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci, calls a looming milestone horrible and historic. The running total of lives lost, as compiled by Johns Hopkins University, was about 499,000 late Sunday. That's roughly the population of Kansas City, Missouri, and just shy of Atlanta. The first known deaths from the virus in the U.S. were in early February 2020 in California. The death toll reached 400,000 on January 19th in the waning hours in office for former U.S. President Donald Trump. Leftist economist Andreas Herrera will face a conservative Guillermo Lasso in the upcoming second round of Ecuador's presidential election, according to officials on Sunday. In a vote marred by fraud allegations and taking place amid a worsening economic crisis, 36-year-old Herrera won the first round with 32.72% of the vote, not enough to win outright. His opponent in the second round will be the ex-banker Lasso, who took 19.74% of the to beat the left-wing indigenous leader at 19.39%. This is according to the final results of the February 7th election. The runoff will take place on April 11th. The first round results were approved by four of the five members of the National Electoral Council at a meeting that lasted into the early hours of Sunday morning. Indian and Chinese troops have completed a pullout from a lake area of their disputed border in the Western Himalayas, setting the scene for disengagement at other friction points, according to both countries Sunday. Thousands of soldiers have been facing off since April on the line of actual control, or LAC. That's the de facto border, including the glacial Pangong So Lake. Earlier this month, the military commanders agreed to begin pulling out troops, tanks, and artillery in a first step towards full withdrawal. On Saturday, the two commanders met to review their plans. The deployment in the remote area that falls in one region in India and another in China had raised fears of a broader conflict. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Pacific Africa from the Voice of America. I'm James Mbate in Washington. Today is Monday, February 22nd, and here are some of the stories we are covering. Vote counting is underway in Niger's presidential runoff election.
The major fact of this Sunday runoff elections remains the death of 7 agents of the Electoral Commission in the region of Tillaberi.
A Nigerian military surveillance plane crash killed 7. The lives of 3 million children are at risk in the Democratic Republic of Congo. South Sudan's government spokesperson criticizes a UN report on worsening violence in South Sudan. And the UN Security Council meets today on the political impasse in Somalia.
They are claiming that he has shown an inclination to be an autocrat. He is using the armed forces to suppress political opponents. He has failed to take the country to election. So what they are proposing is the National Council to lead the way for the election to take place.
And coronavirus measures and their impact on indigenous people's rights. Those stories plus Samson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. Has begun in Sunday's presidential runoff election in Niger. Ruling party candidate Mohamed Bazoum is seen as the favorite over his opponent and former president Mahamane Ousmane. Reporter Abdul Razak in the Nigerian capital Niamey says voting day was spoiled by the death of 7 people.
The major fact of this Sunday runoff elections remains the death of 7 agents of the Electoral Commission in the region of Tillaberi. The vehicle that was transporting them to their polling stations jumped on a stall in the border area with Burkina Faso. Also in this same region of Tillaberi, armed men disrupt and or stop the voting operations in certain localities located in the border area with the Republic of Mali. However, these incidents did not strongly affect the smooth running of the vote throughout this country. Most of the polling stations open on time and the voters come out to exercise their civic duty in peace.
Coming into the runoff on Sunday, Mohamed Bazoum was seen as the favorite candidate for most Nigerians over his opponent and the former president, Mahamane Ousmane. What did the voters have to say about these two candidates on election day?
Bazoum Mohamed is certainly the favorite of this runoff election because, as you know, he is the candidate of this current regime. But his challenger, Mahamane Ousmane, has also a lot of supporters as well through the country. As you know, he is a former president of the republic, and he enjoys the support of the main opposition party of the outcoming president's regime.
Of course, this election will not solve all the many problems facing Niger, including insecurity and poverty. What can you tell us about some of the challenges that are awaiting the next president?
Well, that's true. Niger is nowadays facing many challenges in terms of security issue, demography issue, climate change issue, social and economic development issue, and of course, this new issue of health with the COVID-19. So this is all that the future president must save, as well as the population is waiting for.
That was reporter Abdul Razak speaking with us in the Nigerian capital, Niamey. The Nigerian military has released the name of 7 Air Force personnel who died on Sunday after their surveillance plane crashed while returning to the Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja. Here is Air Vice Marshal Abikunle Daramola, Director of Public Relations and Information of the Nigerian Air Force.
Nigerian Air Force Beechcraft King Air Aircraft, Nigerian Air Force 202, that's the registration number, took off this morning en route Mina and reported some level of engine problems and trying to return back to Abuja. Was unable to make the runway and crashed just short of the runway at the Nnamdi Azikiwe International Airport. There were 7 personnel on board. All of them are Nigerian Air Force personnel who are surveillance crew members and airborne tactical observation systems specialists, operators of the surveillance equipment on the aircraft. All 7 of them sadly died as a result of the crash. The aircraft is a surveillance aircraft that is engaged in surveillance missions all over the country. So the Nigerian Air Force has released the names after informing the family members and the next of kin, has released the names of the those who all died, paid the supreme price in service of the nation. As you may be aware, the Chief of the Air Staff, Air Vice Marshal Oladaya Amau, has expressed his condolences to the families of the deceased and has prayed for the repose of the souls of all the departed gallant Air Force personnel.
I know you said the investigation has begun. Is there any indication that was this just an ordinary accident?
That is what the investigation will unravel. The remote and immediate causes of the accident will be determined by the investigative panel that has been ordered by the Chief of the Air Staff, Air Vice Marshal Oladaya Amau. So we cannot preempt whatever they will come up with.
You said that the aircraft was returning from Niger State. Was it playing any role in the search for these missing schoolboys?
Yes, that's what I was saying, that it was en route MENA to join efforts related to the abducted staff and students of the Government Science College, Kagara. So it was supposed to join in the surveillance missions in relation to that effort, to join other aircraft and then, of course, the ground troops, the police and other agencies that are involved in that effort. So that was the mission that it was taken out to embark on when this sad incident occurred.
Thank you very much for taking the time to speak with us.
All right, thank you.
That was Air Vice Marshal Abikunle Daramola, Director of Public Relations and Information of the Nigerian Air Force. He was speaking with us from the capital, Abuja. The UN Security Council meets today to take up the political impasse in Somalia, which has resulted in the delay of that country's presidential election. This comes as 15 candidates, all vying for the presidency, on Sunday sent a letter to the Security Council asking for the Council's intervention for President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo to step down and hand over power to a National Transitional Council. Abdi Razak Omar Mohamed is a Somali member of parliament and a former security minister.
What they are asking is that a national council to be formed that is comprised of the federal member states, the two speakers of the parliament, the upper house and the lower house, and they should come together and they should discuss and talk a way to hold an election. They no longer include the president whose term has expired to be part of that. They are claiming that he has shown an inclination to be an autocrat. He is using the armed forces to suppress political opponents. He has failed to take the country to election. He has failed to reconcile, and so on and so forth. So what they are saying, what they are proposing is a national council to lead the way now for the election to take place.
All this is taking place as Jubaland and another regional government have said that former President Farmajo should not be a part of any effort to resolve the political impasse in Somalia. What exactly did Jubaland have to say?
What Jubaland wants is that now, since the president's term has expired, that he should not be leading the conference, the electoral conference that's about to take place. They want him to participate, the president to participate. Particularly, he doesn't have the legitimacy to be a president, and his term has expired on the 8th of February. So that is one of the conditions. The second condition that they want is that all the stakeholders, including potential presidential candidates, to be included in those discussions. They also wanted the international community to be present so that what has been agreed would be implemented. So these are the three conditions that they have put forward in order for Jubaland to participate in the electoral discussions.
What does this mean now for President Mohamed? We understand he has been meeting with other people.
Well, it doesn't mean anything. If you ask anyone in Somalia, if you ask the political activists, what is the position of the president, they will tell you that the former president's term has expired. If he wants to participate in a conference, he can participate, but he cannot facilitate a conference on the election. So all of them are claiming is that he doesn't have the legitimacy to be a president anymore. His term has expired on the 8th of February. And he has failed to take the country to an election. He has failed to reconcile his political adversaries, and so on and so forth.
Abdi Raza Omar Mohammed is a Somali member of parliament and a former security minister. He was speaking with us from the capital, Mogadishu. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Barty in Washington. Today is Monday, February 22nd. A spokesperson for South Sudan President Salva Kiir says the South Sudan government is busy implementing the revitalized peace agreement and not involved in any fighting. Atain Wakatain says, in addition, South Sudan is under an arms embargo and has no weapons to fight. This comes after the UN Commission on Human Rights in South Sudan released a report last Friday saying that violence in South Sudan today was worse than the violence during the country's civil war.
Yes, I know there are some violence which is still happening, particularly the whole our group who are not part of peace agreement are still attacking our forces in central Equatoria. That might be one of the thing that the human rights actually report for. Yes, communal violence has been raging on in the area of Warap state, and that is particularly Tonj and the main state. The communal fighting has been going on, but the government of the Republic of South Sudan is not fighting because we are implementing peace agreement, but those writing reports have not been given us a chance to even implement the agreement. Whenever they see us progressing, they will come with a report that they have never shared with us. They should share the report with us prior to the time of publishing it so that we can correct some of the information or give them the information that they might not have. But they only release the report without sharing it with the government.
That sounds like an excuse, because this report says that the local groups that are involved in the fighting are using newer weapons, which suggest that perhaps there's some involvement by forces of the state.
We don't manufacture weapons, and that's what I will say. This is a decade lie. But the external force they are talking about may be true, because first of all, we are facing an army embargo. We don't have new guns, and we don't have ammunition. And even now, as the part of the peace agreement, which is a security arrangement, is now on the verge of graduating the forces that were actually controlled and trained, we have no guns.
This letter by the Jeng Council, or the Council of Chiefs, according to this report, they sent your government a letter saying that President Salva Kiir and Riek Machar, they are a symbol of a failed leadership and that they should step down. What do you make of that?
I'm just laughing at that statement, simply because, you know, I know the UN Council of Elders should have been a civil society organization like any other civil society organization that can advocate for the policy. But they went and overstepped what should have been their mandate, and they are now caught up in a situation that is not theirs at all. And I am not sure whether they have read the revitalized peace agreement or a solution of conflict. If they have read that agreement, they wouldn't have come up to call for President Kiir and Riek Machar to step down, simply because calling for the two men to step down is calling for chaos or calling for the anarchy in the country instead of waiting for the provisions of the agreement to be implemented until when the election comes.
Thank you so much for speaking with us.
Thank you, Bati.
Atain Wekatain is a spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. He was speaking with us from the capital, Juba. The United Nations Children's Agency, UNICEF, says the lives of 3 million children in the Democratic Republic of Congo are at risk, with many of them living in displacement camps without access to basic social amenities. Mavis Autry in Juaso in the Ashanti region of Ghana has more.
A succession of brutal attacks by fighters using machetes and heavy weapons have forced whole communities in the Eastern Democratic Republic of Congo to flee with only the barest of possessions. Entire families, including children, have been hiked to death. Health centers and schools have been ransacked and villages set ablaze. Alista Tinkret, the UNICEF communications officer based in Goma, says many of the children living in displacement camps or staying with host communities are suffering immensely. He says numerous armed groups operate in the region. Almost every week, there are reports of new attacks by the various militant groups operating in the region. He says UNICEF and other aid agencies fear that unless something is done quickly to help, the situation for children will worsen.
I think first and foremost, the activities of the armed groups in the area needs to be stopped, because although the Congolese army has also been accused of rights abuses, it is, I think, primarily the various armed groups that operate in the region that are responsible for a lot of the displacement and a lot of the children suffering.
Tinkret say children in the region have been denied proper livelihoods as they do not have access to educational and health services, and they lack clean water and sanitation services.
Some of these children have witnessed the most hideous acts of violence, machete attacks and other things. We came across one instance, it's not difficult to find, I have to say, but we came across several instances of children who were orphaned because their parents had been killed in machete attacks. One child who had been left for dead in the jungle, another child who'd been had his leg amputated in a machete attack. It's absolutely horrific what's happening there, and that's why UNICEF is so worried.
He says an estimated 5 million people in Ituri, North Kivu, South Kivu and Tanganyika in the Eastern DRC are displaced. He says these areas were food insecure after years of displacement, and given the current situation, there is no chance of the problem ending soon. The huge region means it can be hard for aid agencies to reach displaced people, especially when security is poor. And when agencies get to the villages, they find great damage. Reporting for VOA, this is Mary Sotri in Jaso in the Ashanti region of Ghana.
A new study released last week showed the impact on indigenous peoples in the world's five most tropically forested countries as governments move to roll back social and environmental safeguards under the cover of the COVID-19 pandemic. In the Democratic Republic of Congo, the pandemic was used to roll back concessions on logging. Lansana Kone, a lawyer with Forest Peoples Program, spoke to Ricky Stryak about the study's findings.
There was no sanitary impact per se. In terms of rollback as well, there was not so much many rollback to observe because we did not experience in recent years strong positive development in terms of regulations. But what we found out was that the government has used the pandemic as an excuse to stop implementing the best practices and also ignore some of the current safeguards, including in terms of granting logging concession to private companies.
Can you tell me a little bit more about the concessions that have been granted to logging companies, how that might have changed in 2020?
Yeah, so there is a moratorium on logging concession since 2002, which prohibits the granting of logging concession. And in January, that was before the pandemic, the government allocated 9 forest concessions to Chinese companies. In June last year, they also granted 4 other contract to a Congolese companies. So this amount to like 12 illegal contract which contravenes the moratorium.
The Congo Basin is one of the biggest remaining rainforests in the world. Is that correct? And how is this impacting that, the Congo Basin?
The objective of the moratorium is to prevent and stop deforestation. This kind of contract which are allocated to private company can encourage deforestation in the Congo Basin in the medium or short term. So we thought that is a serious rollback in terms of safeguarding the Congo Basin tropical forest and also promoting the best practices and good governance in the forest sector.
Have the logging activities already physically started, or is there still time to have action taken?
I'm not sure about the logging activity yet, but from what I've seen from the civil society organization movement is that they are trying to challenge the legality of this contract before an administrative court. And Greenpeace Africa has released a report recently that I can share with you. So maybe it's possible to see the extent of the activities on ground. But from the moment, the civil society are challenging the legality of this contract.
That was Lansana Kone, a lawyer with the Forest People's Program. He was speaking to Ricky Stryak from Ouagadougou, Burkina Faso. It's time now for Daybreak Africa Sports. And here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the 2020-2021 Total CAF Confederations Cup group stage draws, which will be conducted today in Cairo, Egypt. The draws will be supervised by CAF head of competitions, Khalid Nassar. The aggregate winners from the last leg of preliminaries will qualify for the group stages. Apart from the title holders, RS Berkane of Morocco, who have already qualified for the group stage, there are 15 places to fail to complete the team quota for the four groups of four teams each. And staying with CAF, the final group matches in the ongoing Total Under 20 African Cup of Nations holding in Mauritania will be played today when Ghana Under 20 meet Gambia, while Burkina Faso will face Uganda to determine who among the teams will join Central African Republic, Tunisia, Burkina Faso, Uganda and Cameroon, who have already booked their places in the quarterfinals. From football to basketball, where the 20-team FIBA AfroBasket 2021 qualifiers came to a close with only four nations undefeated. With the last window of the qualifiers taking place across two African cities of Monastery in Tunisia and Yaoundé in Cameroon over the last 5 days, 42 games were played as teams battled it out for a chance to compete at this year's African Championship, which will be staged in Kigali, Rwanda from August the 24th to September the 5th. Four teams, including reigning African champions Tunisia, Cote d'Ivoire, Nigeria and Egypt, outplayed their opponents, winning all their six games. For Kenyan men's basketball team, the Morans, they made history on Saturday night after stunning heavyweight Angola 74-73 in a nail-biting contest in Yaoundé, Cameroon, to qualify for the FIBA AfroBasket 2021 tournament in Rwanda for the first time in 28 years. Coach Liz Mills of Kenya and Morans center Tom Wamkuta both said winning against Angola, regarded as one of the powerhouses of African basketball, was extra special.
We're so excited because we respect Angola so much. This is an African powerhouse. We came in knowing their pedigree, and I think that's why this means so much to us. Obviously, punching a ticket to Rwanda also is great, and we're very happy to be there.
For us, as Kenyans, as the Kenyan players, it's been 28 years since we've been in the last AfroBasket, and for us to do it, to beat Angola, which is a powerhouse in Africa, man. A very great team, great players for many, many years. It's a great honor for us to be able to do that.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington. Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, February 22nd edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all of our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing that you will have a great week.